ɗo e gargon ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala gwaddanta on gueccire mono kon habaru o Aissa maddede mo de Abdoul Moumine foof mo Abdoul
yamni wallake Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hannden sukaɓe ummatore wonɓe no kettinano en asaway o
nder habaruji ɗi hannde ni min puɗɗiray nder sigila ɗi leydi Niger Mohamed Mamma mo anniraayi e Mamma Legon Douanié leydi Niger no heɓa janngirde to ɗum warata ɗum ekkito fijoji jaltinol jaltinol nder yewtere pindinol meɗen min jahay nder wuro Gaya nder région Dosso to ɗum waɗani sukaɓe ummatore ekkintinoje golle junngo ɓurɓe 200 hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men kuccuñinol ɓalli
Aissa maɓɓol keeri caka leydi Niger e leyɗe jaadiyankoje mum ni dalila ñaw coronavirus e raɓu mum haɗi sukaɓe ummatore waɗoɓe golle juuɗe gaɗa golle mum en no haniri
gonga non bannirawo ganden non sukaɓe ummatore ɓe enda eɓe jaha leyɗe tubankoɓe eɓe cetto kulle maɓɓe amman joni hunne o wartike ko warti min kettino ko bannimen lildomen Moussa Mamman ko ɗum firti ɗengal fulfulde
sukaɓe ummatore hewɓe waɗoɓe golle juuɗe ɓe région mo Agadez miilo maɓɓe fuu ɓe jaara kulle maɓɓe ɗe ɓe gattoɗe en dan leyɗe europe ton tamɓe ketto ɓe conno no ɓe yiɗiri yaadu ndudu kondan wala no worruno ni Allah e ñaw coronavirus
aujourd'hui avec
hande Allah e ñaw coronavirus o min keɓta laawol wadde jahangal e wurtade sonnude kulle amin ɗum waddani min caɗale harto golle amin
sanneminen
ummatore nde ko ɗum rimanimin harto golleji amin no ɗuuɗi gollal ngal dow tan min andi se ko Allah miɗen tawa nder caɗale
pour survivre
laamu leydi Niger no an heɓana sukaɓe ummatore waɗoɓe golle juɗɗuɓe enda no ɓe gatto koɓe cotta arɗe ɓe goni ɓe gatɗe endan ɗum wona ko secrétaire général nokkure to himɓe gatto golle juuɗe Agadez Adou Amaté holliri
donc
ndenne dabare wotere hanude heɓede nden kam woni luuɓe tawaɗe ɗon ɗen kokke sembe wullandu amin to gomnanti woni heɓanamin dabare ko watta tawe waɗoɓe gollal juuɗe ɓe fuu keɓi sonnude are mumen
écouler leur produit
gollal juuɗe sembe noon enda e dow fii arsuku nder région o enda mo Agadez hande nde endan ni gallure Agadez nde no kuuje kewɗe to jawe e callal ɗi gatteɗo endan fuu maɓɓama
Aissa talata 16 lewru mars tani duuɓujinaɗiɗi e laso e goho no Mamman Legon Douanié gaɗowo fijoji jaltinol jaltinol ɓi leydi Niger yehi nato yeeso firtol golle ñiɓɓol e ka hano janngirde to himɓe garta ekkitade gaɗɗol fijoji jaltinol jaltinol ɗo nder huɓere ñamen
non non banniraw janngirde sukaɓe ummatore gaɗoɓe jaltinol jaltinol deni mbiyan no on tete ɗo leydi Niger sukaɓe ummatore weltike sanne nder majjum sey min kettino
ɗo leydi Niger fii jaltingol yimɓe no gaɗa ɗum kanon ɗum sembiɗa jonnon no hoddira janngirde gon joƴƴinte gam himɓe jaa ekkito golle ŋeeñe kañum e jaltingol himɓe ngol enda ɗena gallu ñemen yerno jalno himɓe mawɗo mbiyeteɗo Mamman haaliri
monter sur scène
waɗa silma e ɗum ƴama e wawude kulle kewɗe gannimɓe kettinto ɗum gaɗol jalliniɗe hannde kam ɗo hano gollal junngo no kulle kewɗe jannginte nder école o
Mohamed Ousmane jeyɗo haaraka comédie club e wanusi mantana ɓe fuɗɗi ɗon ɓe mbi l'école o enda cinngol muɗum waddan kullantereje kewɗe yimɓe woɓɓe ɓe ngala golle heɓa golle
no sa'a mawɗo ɗum laatanimin minen nimɓe waɗoɓe gollal jalliniɗi l'école on wari e le wakkati e hani miɗo welti sanne e maɓɓitol l'école to jalliniɗi jangintere woɗi du ñeñuɓe nder jalliniɗi no heɓete nder
fadde nokkurde endan ñibdi muɗum gasa fa fuɗɗa golle sukaɓe ummatore ɓe mbiɓe keeɓi ko hokkiɓe sembe ɓe jaara golle maɓɓe yeeso e dow no ɓe jirri du kondan fuu
fedde sukaɓe ummatore rewɓe ñamminteɓe ɓe Agadez alal bittiɗo ɓe ciri fijoji coññinol ɓalli caka sukaɓe ummatore rewɓe ɓe Agadez imma sukaɓe ummatore dilloyɓe leyɗe muɓɓe jaha leyɗe goɗɗo min kettino ko bannimen lildomen ani sey karim ko ɗum firti ɗengal fulfulde
gam batte sembinɗinde hakkunde himɓe jeyaɓe nder leyɗe CDA o e fa hannden du wallutudde koto ko tawi sukaɓe rewɓe gatti koye muɗum fijoji ɗiɗo pirto ɓalli ɗum saabi ko gollal ngal endan waɗa Zainab Wali hoorejo sukaɓe rewɓe ummatore hooreɓe
gaɗi sigila fijoji coñinol ɓalli ɗi enda gam sembinɗinde enɗan caka amen imma dilloyɓe leyɗe muɓɓe jaha leyɗe go gonga min gaɗi sigila fijoji coñinol ɓalli ɗi enɗan gam soɗude enɗan caka leyɗe CDA o imma leyɗe afrique sembin inde rewbe har ko darta fijoji cionnyunol balli dillo e be leede mumbe jaha leede go e be gidi balla meede gam be gada burna mabbe der hakkilo fukkingo
sportif
ciagal latol bal ngadangol gol endani goto skabre piobe bal jeyaade fedde de agadez o holli weltare makko hono ni endam
vraiment ni gonga men nani bel un sanne hanoni lenyol gotul min ciwoy gada mudum men onte fedde de men kirdata men petti dira anna
no culture
suga debbo odo du pio bal non le fedde himbe dille wambe enda
hebi lal warude yere fijoji di enda men kebi lal wadude battu joda kale e masukabe ummatore be agadas men petti diri annal e mabbe har ko darta gadul koble imma lawru
etc
latol bal ngol do gada ngol ko rewbe dun enda ni wallandu ko na sodugol yigiragu e enda hakku sukabe rewbe wadbe dum be enda
Tereotere pindinol meɗen men gaɗa e filla nokkure on tane CFM Tongaya illahi tan du ujina ɗiɗi e sappo inayi ɗu onti nokkure nden enda
non jati waɗi Aissa der nokkure de du ni hande nde en daari waɗan sukaɓe rewɓe kemɓe ɗiɗo wonɓe no gara no gaɗani ekkentinoje ɗe enden en kettino ko fadel alu waddi firta e ɗengal fulfulde
duɓe majjum jeetati ni enda ko nokkure nde enda mabɓita ɗo fannuji joyi Abdou Talatu Bana tan dawronto nokkure nde enda
Donc nous avons
min godana wonɓe no ekkito golle kemɓe ɗiɗo e capanɗe nayo enje nayo no be kintine cagnol nyogol gadol katare ko ndiyam dum gollal suudir fitare kambe pura
triste bâtiment
wamme don andan ekito be neddo fu no wodi ko subi e do gollal gal yidi wada yaade yeso
amon hagu
dum hega ki feseda wi e neddo no jodi wala fu gollal gal waawi de neddo hebi tal kurumu golle wala le niger tan waawi gollude
migen wara
yude mabbito nokurnde warde hannen wadi sukab umator
Nous avons beaucoup.
Nous mangons dit. Help me hanti dip e ekentina. Jangagal tatabal wurtini. No wodi der mabe. Ludo be lati be der no kuje golir e kokam ardagal be andu.
Don't you know?
No kurne. No wodi satoramaji kotaura sane. Kamoni rafi kurang rafi ndiang. Bako no wadu ekentina gongol endang. No 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 wada.
Aisa joni se na tender fijoji chonyinol bali.
Har ko darta fijoji cionnyinol balli kaf fedde hawjine filla fijoji latol bal leede Afrique sappo didi lewru marsi tan duubu jina didi e lasso e go'o ton Maroc wadi hawrine heedintinol e himbe biro mudum ardido keso e gollidobe mudum cubama der gollidobe subabe enda no wodi colonel major Jibril Hima Hamidu annirado pele ardido fedde feni foot o men kantani o habaruji amen kuska ummator metti kettinaki on kettini men do gidi ettinako habaruji on $1 tentati di imo jion jopata budi bagot sejangu di mo sejangu